Enyonga tivude mbaka wa government mu district ya Bujiri po mwedu kalikwani makakanala avudo na tegezanti okunonyereza kwakoze kulaganti abana banji abasomi bachali mu byaleyo era nga tibana bakuzibwa mu masomero na ddala mu town council ye Nabukalu ne gombolere Nabukalu mu district ya Bujiri bino RDC po kalikwani makakanala bituse ko lunako olwalero wabadde yogera keri abamawulire wali mu yafesi ze esangibwa ku kitebe kikulu ekya district ya Bujiri. Olera kubiriza abazadde okwekemba okuweerera abaana baabwe babazze mu masomero mu kaseera kano kubanga ekirabo kyokka omuzadde kyasobola okuwa omwana we kwe kumuweerera.
Abaana bangi bakaali mu byalo, abaana bakaali mu malimiro bali kutemera maido, abaana bali mu bikaado, abazaire nenda kozesa omukisa guno okubaidukiza nti gavumenti mpegaano education ministry eri ku implementinga kalichulamu mpyaka guno mwaka tujja kutambuza mpegaano gwa kusatu nga tuli mu kalichulamu mpyaka continuous assessment nti n'omwana buli lunaku lwati ayime mu kibiina okusoma Max Vadimwa projects da kolona kolo Max Vadimwa atedi contributinga ku performance ejo sembayo musini yafo so mwana buli lwakosa ena koina tegera nti iwe final exam ojatandikira mu negative just lwabutatiyama mu kibiina.